Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho i Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dusubike. Dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanye amahoro yuje amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika, ninge Gizo n'icyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe, akaba ari nanjye mugiye gusurukana muri gahunda y'uyu munsi. Susuruke y'uyu munsi turayiharira umuhanzi Ivan Burabyo, waruzwi cyane ku izina rya Ivan Buravan. Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'abantu batandukanye bazi, bakoranye cyangwa babanye na Ivan Buravan. Mu kiganiro muri Sanga cyahise ejo kuwa gatanu, mugenzi wanjye Diane Ninazwe yaganiriye na Emmy Sengiyumva ushinzwe ishami ry'imyidagaduro mu kinyamakuru igihe.com. yatangiye amusaba kuvuga ku mwirondoro wa nyakwigendera Ivan Buravan, uko yinjiye mu muziki. Reka tumwumve.
Ivan Buravan ni umusore w'imyaka 27, yavutse muri 1995, avuka mu muryango w'abana batandatu, akaba ari bucura, ariwe mutoyi wabo, hanyuma nk'abandi bana batoya mu myaka ye y'ubuto yumvaga ko azakina umupira w'amaguru. Ubwo ndakubwira ibyo njye nawe twagendaga tuganira, ndetse yanagerageje buriya gukina umupira w'amaguru mu kademi ka APRF. Nyuma rero muri 2009 aza kwitabira irushanwa ryari ryateguwe n'ikigo cyahoze ari cy'itumanaho, ubu ntikigihari, ntanakivuga ko noneho nta n'ubwo ari no kwamamaza. Yitabira irushanwa rya Rwanda Tel, bashaka gukora indirimbo yamamaza icyo kigo. Hanyuma Ivan Buravan n'ubwa mbere yarafashe mikoro mu ruhame araririmba. Mu kuririmba rero atahukana umwanya wa kabiri. Kuwo mwanya byari byateguwe ko uwegukana ahembwa miliyoni imwe n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Niva akimara kubona miliyoni imwe n'igice y'u Rwanda, za nzozi za kera zo mu bwana zo kumva ko azatungwa no gukina umupira, urugendo yari yaratangiye, zahise zimera nk'izimenetsemo amazi. Abona ko noneho abonye ikindi cyerekezo gishya cy'ubuzima, ari cyo cy'umuziki. Kuva 2009, 2010, 2011 akomeza kugenda ashakisha uko yakwinjira mu muziki. Rwari urugendo rugoranye ko byamutwaye byibuze imyaka 6 ataramenya neza icyo yakora. 2015 rero, ansura ko 2014 yasohoye indirimbo zirimo n'izo yakoranye na Umutare Gabi, umwe mu basore bawe bageze, umwe mu bagabo bakanyijeho mu minsi yashize mu muziki, ariko ntizakundwa. 2015 aza kujya muri studio y'umugabo witwa Bob Pro, aba ari we ushima impano ye. Mu kuyishima rero yahise yiyemeza kumufasha, muhuza n'abagabo bari bafite studio muri icyo gihe, bari bafite lebo yitwa New Level, harimo umupapa witwa Mukasa Jean Marie, Davide Bayingana w'umunyamakuru, Medisa rero ukora video, n'abo batatu hakiyongeraho Bob Pro, bakaba babaye bane. Bishyira hamwe biyemeza gufasha impano y'umuhungu witwa Buravan. Nakwibutsa ko muri New Level icyo gihe hari harimo itsinda rya Active ibiri na cumi na gatanu rero Yvonne Buravan yemezwa muri New Level. Ndabyibuka icyo gihe nari umwanditsi n'ubundi mukuru w'imyidagaduro ku nyarwanda.com ari ntarajya ku gihe Yvonne agiye gusohora indirimbo ya mbere kubera ko abo bagabo twari dusanzwe dukorana n'ubundi mu bahanzi bafashaga barampamagaye bati ariko tugiye gusinyisha undi muhanzi mushya kandi w'umuhanga bazana indirimbo ya mbere ku nyarwanda. Ndabyibuka icyo gihe Yvonne nahise mbona nk'umuntu bwa mbere nahise mbona ko azacarejinga muri indasitiri kubera ko impamvu nimbivuga gutyo ndasi ikindi inyarwanda twari dufite polisi yuko hari ukuntu twumvikanaga n'abahanzi indirimbo zabo tukazishyira ku maplatforms ya nyarwanda kugira zorohere kuzicuruza n'iki ariko Yvonne iyo opportunite ubwo buryo yarabwanze aravuga ngo no njye ndashaka indirimbo zanjye zijye kuri platform zanjye nzabyikurikiranira ntangirane n'abantu banjye nimba bitanacuruje none ariko hari igihe kizagera bicuruza binatewe binabanza gutera imyumvire imyumvikanire mibi hagati y'ubuyobozi bw'inyarwanda na Yvonne Buravan gusa kuko ni umusore wabonaga ko aganira iki turaganira ko ni nanjye nawe ndi mu bantu bari buze kumufasha cyane turaganira n'umuyobozi turaganira biza kurangira yemerewe gukomeza uburenganzira bwe bwo gushyira indirimbo z'abashaka hanyuma tugasapotinga impano ye iva rero kuva icyo gihe atangira kariyeri nanjye ntangira kuba inshuti ye kubera ko urwo rugamba iyo challenge yarabaye umwe mu bahanzi bake cyane bari bazanye iyo challenge kurebye nka inyarwanda bahanzi batuye bose ba Knowless ba King James abahanzi bose bakomeye hano mu Rwanda niyo baprodingiraga indirimbo ku maplatform hanyuma ikabaha amafaranga yacuruje ikaba pourcentage ku mafaranga yacuruje rero we azabyanze umuntu yakwibaza umwana mushya usohoye indirimbo ye ya mbere ku myaka cumi n'ingahe ufashe icyemezo nk'icyo ngicyo gikomeye ntabwo cyari cyoroshye
iby'ukurukundo rutakibaho n'amahombo ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake
Yvonne Buravan rwashenguye benshi mu bamukundaga umuryango we abo bakoranaga ndetse nabo bari bahuriye ku mwuga wo kuririmba naganiriye na Clarisse Karasira ubarizwa muri leta ya Maine hano muri leta z'Ubumwe za Amerika ntangira mubaza uko yakiriye inkuru y'incamugongo
inkuru y'itabaruka ryareva nayimenye ndumva hano kandi twari nijoro nayimenye nijoro ryose twari wongere yayimenye imbere afata amatelefone arayahisha kugira ngo naze kujya kuri interineti nkabibona kuko azi ko ngira umutima woroshye ariko sinzi uko namuciye mu rugo nyafata telefone ngifungura mbona niyo makuru ahari nahise mba ndetse nahise mbura icyo nkuramira nk'igiti biratenze
nk'ukubiswe n'inkuba
yego nuko nguko nabimenye ubundi
ihangane kuri wowe Ivan Burapa mbese tunyuremo muri make uko umuzi haba mu mwuga w'ubuhanzi cyangwa se mu buzima busanzwe
iza reka mbere mu buzima busanzwe njye nawe twabonaniyemo twamenyaniyemo kuva ni umuntu mwiza ntabwo ari bya bintu byo gushimiriza abantu iva njyewe yanyeretse umutima wo kwiyoroshya ndibuka bwa mbere duhura yari muri 2018 nawe umunyamakuru ahantu yari yaje kwakorera interview icyo gihe yari umuta ukomeye cyane yari mbese yari ku gasonge rwose adutindeka cyane ariko rero abantu bamwe na bamwe bazwi cyane bajya bagira ibintu bya porotokole nyinshi bw'icyo gihe wabonaga rwose ibintu byo kwikumira kwigeza hirya y'abandi bantu batabirimo ndabyibuka duhagaze ahantu munsi y'igiti kiri ahantu kuri flash fm ahahagaze nanjye muhagaze turi kuzimbara indirimbo yitwa marayika ni turi kuganira nk'aho twari dusanzwe tuziranye kandi imana isanzwe yawe yaje muri nzamu ikintu cyatumye ndushaho kumukunda n'ubundi ndirimbo zo narazikundaga buravani twagiye duhuza mu bintu by'umuziki hari igitaramo kindi twahuriyemo kuri stade cyo kwibohora turaganira tukaganira uko abonana mu muziki urugwiro hanyuma igihe duherukanira ni indirimbo twari turi gukorana umwaka ushize mbere y'uko mva mu rwanda hari indirimbo twahuriyemo turi abantu batandukanye yo gushishikariza abantu kwicura covid ndabyibuka turi muri studio bazatuganira n'ubundi mu rugwiro nta bintu byinshi byo kwikomeza cyangwa byo kwigunga njye nibuka inseko ye nibuka ibyishimo bye hari umuntu watanze urumuri mu bantu rwose
nibyo ngo beza ntibarama none si ekarari ni iki abakunzi ubona bazakomeza kumwukiraho
barimo nanjye ndatekereza ko tuzakomeza kumwukira ku byishimo yatanze abinyujije mu mpano ye kuko ni umuhanzi waririmbaga indirimbo nziza z'urukundo zitwigisha gukundana zitwigisha ku hari n'indirimbo aheruka kusohora avuga ngo ngo negativity away kumva ni umuntu nyine ushaka ko abantu babaho babanye neza bishimiranye kandi mu buryo rwose butanduye ndatekereza tuzakomeza kumwibukira kuri ibyo njyewe cyane cyane ni urugwiro rwe inseko ye ni umuntu kandi rwose wakundaga abantu kuko twajyaga tubona ajya gusura abarwayi ni ukuri njyewe ndahamya nashyize njyewe mu mutima wanjye
reka ngushimire cyane kuba uboneye ijwi rya Amerika by'umwihariko gahunda yadusunikiye batuganiriza ku buzima bwa Ivan Buravan ugiye agikunzwe ugamburijwe yaragishiro ariko ndizera ntashidikanya ko imyasiro y'ijwi rye izakomeza kurangira mu mitima y'abamukunda urakoze cyane
yego murakoze cyane namwe
Thank you. God, oh my God, thank you. Ni andiri mbomora na kumutima. Mavuze kono mwje chuchu chungufu. Uzatindi ukurufu. I thank you, Lord, afatata. Nzagushima mwje tondo, ngushime buboro.
Uwo mugenzi wanje Diane nini nahazwe yaganiriye nabo harimo Jules Senore watangiye yihanganisha umuryango wa Bravan.
Nikomeza kwihangana ndakomeza kwihanganisha by'umwihari ku muryango wa Bravan hamwe n'umuryango mugari w'abahanzi cyane cyane abahanzi b'Abanyarwanda n'abahanzi muri rusange ku rwego rw'isi ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Nanibutse ko ndi umuhanzi mugenzi we ndicukiye twarabanye cyane ndetse by'umwihariko nkaba nakuze we mu bijyanye n'umuryango.
Jules Senore yagize n'icyo avuga ku bijyanye n'uko yabonaga nyakwigendera Bravan mu minsi ya nyuma.
Ikintu avuga yari afite imbaraga cyane, yizeraga gukira. Kuba hari igihe cyagezeho abantu batutemerewe kuba twamwegera, ahubwo akeneye kuba konsantre n'abaganga bakamwitaho. Ariko ubona azajyaga kubona ukuntu akwandikiye kuri WhatsApp, akwandikiye message kugira ngo komera, komeza usengere, nzagaruka vuba dutarame, nzagaruka vuba dukore igitaramo kirimo imihigo. Umva kuba ibi byose byabaye navuga ntikumwe kubyakira, n'icyo Imana yashimye ko cyabaho. Kandi burya umunyarwanda tuvuga ngo iyo nyiri umuringa aje dutega amaboko ku Imana yamujyanye yamwishije, kuko Imana yamuremye nta kundi no kubyakira, kandi natwe ubwacu tukiyakira.
Niki Sentore yibuka ku byo Ivan Bravan yababwiye mbere y'uko ajya kwivuza mu Buhinde?
Cyo nibuka yatubwiye twese yatwandikiye, yaratubwiye ngo ngiye kujya mu Buhinde ariko nzahamara igihe gito cyane nkahita ngaruka tugatarama. Ndabyizera neza ko nzakira, kuba yari afite icyo cyizere mu kudusubizamo imbaraga. Kandi twe tubyita gutsinda urupfu, yatsinze urupfu, yarabunesheje, yararutsinze cyane. Ntabwo rwamwicuganye, ahubwo yaruhutse, yatsindiriye kugira ngo ajye gutaramana n'izindi ntore mu ijuru.
Ese niki Sentore asigaranye ku muhanzi Ivan Bravan yumva azakomeza kumwibukiraho?
Icyo ntazamwibagirwaho ni ubuhanga bwe. Yari umwanditsi mwiza, yarazi kwandika by'umwihariko, yarazi gutarama. Icyo ntabwo nzakimwibagirwaho n'uburyo hari uko yiyumvagamo, ugasanga hari nk'uburyo nabaga mbabaye ntameze neza, njya kubona nkabona mbonye telefoni yarampamagaye ari kumbaza ati ko niba ushobora kutameze neza. Nibyo koko tukamenya ngo nibyo koko, ntabwo nari meze neza. Tukaganira, tugahuza ibitekerezo, umuntu agakomeza ubuzima. Yari umwana mwiza.
Twimubwire kandi ubyumve nk'intore, maze iminsi niga imisohoko
unkunda ndusha abandi duhiganwa mbaye mu bitego umusore wogeye shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo shaka kukwiyereka nizirwe nawe mwizire cumugara cunde cumugara nembe cumugara gato igihame kintore umwambu bangutse rudahusha mu gihumbi ndi mugara w'intore icumuri cyane ingabihamye ndumutaka inkindi ndi nkongi cyane rutu ishyanga ndabarikana shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo shaka kukwiyereka nizirwe nawe mwizire cumugara ncunde cumugara nembe cumugara nkareke numunga ngupfi
Senore asoza yagize icyatangariza abakundaga umuhanzi Ivan Bravan.
Yego, icyambere cyo nokubashimira ko ibyo bya Amerika ko mutegemeje kino gihe nakiganye kino gihe ariko ko guhimbaza ibigwi ibyo Bravan yakoze. Icyakabiri ni ukubwira Abanyarwanda gukomeza kwihangana muri rusange. Ubwo umuryango ntabwo ari uw'amaraso gusa ahubwo ni n'abanyarwanda twese dusangiye amaraso kuko tuba dufite mu bihango bitandukanye mu burya barimo n'abantu bagiye bamugabira uyu muhanzi aririmbye neza hano hari abantu bamugabira umuntu akamubona azo ngo ndakugabiye kubw'iyi ndirimbo ndakugabiye abo bose baba barahanye igihango ni ukuri bakomeze ibihangane kandi twese turwane ikigabo duherekeze umuvandimwe wacu tunezerewe dutaramye kuko yari umutaramyi mwiza kandi uzi gushimisha benshi natwe tumushimishe nicyo gihe cyacu waba uzi kuririmba waba utazi kuririmba waba uzi kubyina waba utazi kubyina waba uri umunyamakuru waba n'ibingibi mwakorwe nabyo ni ugushimisha biva twese dukomeze dushimishe urabyo dushimishe nkongi cyane kuko nicyo kivuze cye imana kandi ibahe umugisha
Yeah.
bakunzi badusurukiye gahunda y'umunsi ihumurije aha reka nongere nihanganishe abakunzi banyakwigendera Ivan Bravo cyane cyane umuryango we namwe mwese mudukurikiye hano ku ijwi ry'Amerika. Amakuru dufite nuko umurambo we wageze mu Rwanda ukaba uzashyingurwa kuwa gatatu nimba nta gihindutse. Imana imukomeze mu bayo kandi akomeze arukira mu mahoro. Urukundo atahwemye gushyira imbere rukomeze rubere umurage abasigaye. Ngaho rero mukomeze musabire abe asize inyuma yabakundaga naho utaha yari gize n'icyubahiro mubane n'Imana.
Aya mahoro mbonana ni Yesu kimwe na kushoboza tari Yesu ahubwo mbone ushima Imana yo yabikoze ubuntu bwayo ni bwo bwanjye z'ubundi we Thank you, Lord, Abadata. Zagushima mu gitondo, ngushime bugorobye.